kulina kwesu lesa twakula umba yawe twakukabila yawe yawe namuni mboshesu lelo twatila nguliba mshilo amalungo no muchishi Tapela ku nimwe mwalilinga ukupelwa ma lumbo ifya wangeli wameshishi muna na ifwe ilelo twatila muliba mushilo yawe Fipelwe ku nimwe mwalilinga ukupelwa malumbo abangeli batila muliba mushilo muliba mushilo muliba mushilo na ifwelelo utwatila muliba Mushilo, come on, join me and sing this song. Twasumbula, twasumbule shina lienu panonse nakumulu. Twasumbula, twasumbule shina lienu If it's in to fiedu, fiali kulisha, pokeleleni, amalumbo toileta, mwaliliga, ukupe, loma, lumbo. Dana lole shembiulu, isonde, fiali mumwa, mumidwe niedu lesa, mwaliliga. Pelwa amalumbo Ei twasumbula Twasumbule shina yenu Panonse nakumulu Ei twasumbula Twasumbule shina yenu We love you, Jesus. We give you praise, Lord. Twaku tutela lesa. Twaku pela malumbo. Twaku pela obukata yawe. Twasumbule. Ishina yenu. Lesa pa.